labesibathembile bayasilimaza nika ichance wakhethi ukungembarasa ngambona nje uphuma ekhaya lingena structure bona siphethe kanje naye akazenzanga ungaluze focus ngoba uzolingeka nosathane naye angakhona ukukublesa siphile kwesikhashana nje asiphile forever impilo ngathi ngube ndala sinokusepeshapesha fana ukuthembile itshe kunokuthemba umuntu kulezi nsuku abantu abasanabuntu onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu Senkulile ngindoda mefada Lentoni pengnayo ngayithatha kumama Bathimta namu phela abantu bazokudlala Bazokhohlisa bazokutshela namama I just wanna cry every time I look back Jitenga ngimthemba I step my back I'm a chance I slay I never got my check What happened to the plan? What happened to the gang? When everybody left Ngasala no hitman Ngasala no hitman I'm the truth and I'm blessed In your jail I'm my man Jail I'm my man La bespa tembile baya slimaza Nigi chance wakhethi ukungembarasa Ngambona nje uphuma ekhaya lingena structure Bona siphethe kanje naye akazenzanga Ungaluze focus ngoba uzolingeka Nosathane naye angakhona ukukublesa Siphile kwesikhashana nje asiphile forever Impilo ngathi ngube ndala sinokusepeshapesha Fana ukuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu Onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu I see they wanna discredit my talent I can pull some strings, I can move a puppet Sekumelengi skimi gebe ngunami nzova protected The way izinto zingakhona nama ngikho hep Abe ngisayine khona bahlule kokungimaketha Ukubaleke nestyla sami manje uyasenga Inyama ishele ishiswa yilo muntu oyiphekayo Back in high school bengezwa ngomuntu okherayo Amaketha buyer feeling nemkondo uwe curious Impilo akusijoke kumele uyithathe serious Lo muntu ophila naye uyozokufela Uyozohambisa indaba zakho uzokuhleba I've lived it, I've seen it Life is a merry-go-round Life is a merry-go-round You say life is a merry-go-round La bespa tembile baya slimaza Nigi chance wakhethi ukungembarasa Ngambona nje uphuma ekhaya lingena structure Bona siphethe kanje naye akazenzanga Ungaluze focus ngoba uzolingeka Nosathane naye angakhona ukukublesa Siphile kwesikhashana nje asiphile forever Impilo ngathi ngube ndala sinokusepeshapesha Fana ukuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu Onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu